ShankySupplier.com.
Master Music.
Champion in manga.
Somaji abu ya dunia Nafose nifike kule ajabu mzike wetu atafale ya ufiki Wanako bila ifu anasani tunapenja Tunafoishi Sometime kula zari Ukishika jela fasari Nishike jembe nikasake maslahi Hi-fi Hi-fi Tute Wanatutupagisani Kosa siko sana tuekatiani Wanatutupagisani Wanatufunga mabantani Wanatutupagisani Kosa siko sana tuekatiani Wanatutupagisani Wanatufunga mabantani Wanatutupagisani Wanatutupagisani Kosa siko sana tuekatiani Wanatutupagisani Wanatufunga mabantani Maisha mabofu kama manyani Binadamu nani ajulikiani Wanasani tunapenja Wanasani tunapenja Wanasani tunapenja Wanatutupa Tunapaga watu na iskufa kufa Au kama jeze Tuselegese kuna vitu vahamu Sivitore macho Pamba na upate fiako Jepo maisha ya chagamoto Kuna muda na watasi mtayo na kesho Napataga sabuni ya mkapa sobori Naisi kama nimerogwa Nakumbuka ile siku Napiga kisha ndo msela nimebaki ya lai ya kanetia Napiga misika bigi sela analia Na mchiki wadei kwenye jepo naishia Bila defenta nini kikafatia Nikapigwa nga Barcelona nika wa mshtakiwa Miaka wina jela nika ukumia Yeah Wanatutupagisani Kosa siko sana tuekatiani Wanatutupagisani Wanatufunga mabantani Wanatutupagisani Kosa siko sana tuekatiani Wanatutupagisani Wanatufunga mabantani Wanatutupagisani Kosa siko sana tuekatiani Wanatutupagisani Wanatufunga mabantani binadamu nani hajulikani, wanatufunga mabanjani kama manyoni.
Meneja Morris Kitaulo, Yusko, Chante Konomari, Shevi Dewisi ya Kilisitia, Mialubaini, Mselasisu, Magomeni, KBSO Papi Nation, Serikali ya Morogoro, Filidausi, Tuntia Boda di Kilonzo Tisa Pili Yehuri, Omikisi, Badi Mapesia, Benjbaya, Shada, Sasina Moja kwa Umoja, Mima Banatano, Producer Kaji Mpemba, Serikali ya Babu Aneka, Daddy Twinsi, 20, Serikali ya Chaksi Chanikia, Mzambia, 20 hapo, Mwana Nyamaa, Kisasi Jeuri, Tupaki Sagai Fanya Bosi, Iki Kardinali, Kontawa Masimba, Shokola Piso, Kani Golamba, Aguero Sadari wa Mkua, Chikupa, Chondoma Pila Tatu, Msela Mbigo Seven Saba Mpofu, Chanki, Mabibo, Bisatini, Wadei.
Yusko Dan Mabich.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.